Dani ya Msiki Safi Studio Kake loko galo mayenga sirkal. Yes
Ngo, Ngor Maya Ngo, Ngor Maya We are the winners Ngo, Ngor Maya Ngo, Ngor Maya We are the winners
Sirkal kogalo Yes
Kati ya Ngor Maya Taska na ulinzi Nani ni mkali
Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
Wangi timbio leo Nyam nyam ni godu Yes
Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
Ha Kogalo
Kati ya Sony Na sofa paka Bor super power
Ngor Maya Ngor Maya We are the winners Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
Ungere lela Walko mako Giyo a
dunia yote Nimetambua Gini waseka wa
Ngor Maya
Yes
Ngor Maya We are the winners Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
Ligi ya Kenya No
Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
Congrats
Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
Niko Galo wherever you are Congrats
Ngor Maya we come
Magor, thank you.
Kogalo nji yuakni, kogalo nehi moto. We are the people.
Ngor Maya, Ngor Maya. We are the winners. Ngor Maya, Ngor Maya. We are the winners. Ngor Maya We are the winners Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
Oma chek manyalo monogor ka ompira bwana Wacha
Ngor lieto wango timbe Wang ni wagengo negi We are the people
Ngor Maya Ngor Maya We are the winners Ngor Maya Ngor Maya We are the winners
City Stadium Manopacho kichupet wala oko ridhoa
Mini manyansa Asante sana Nyolo wasita
Ngor Maya Ngor
jatendwa
Nyanza wanyuala chuo Chuma sembo bon We are an pokeball
Jaro Soja, Chief Commander Mar de Green Army, Kogalo Defense Force, Gor Mahia, Kogalo Mayinga Mayingo Peny, Wakil Nuer Mamet, Wan Kodabuya City, Madwan Mondo, Watemi, and Nigogo, Kogalo. Abro Chapo line up Marwa Margo, Katumwe, Niwan Gijeri, Munyango Dabachen, Odito Gol, Musa Mohamed, Lue, Nambareo, Ben Nambadek, Wangi Oloch, Nambanguen, Wangi Sakava, Nambabich, Wangi David Owino Kalaba, Namba Uchiel wangi Okoth Gaduzo, namba Biri wangi Blackberry Udiambo, namba Boro wangi Baba Kizito, namba Chiko wangi Dancer Nkuma, namba Par wangi Eric Uchien, then namba Par Gachiel wangi Walu Simbi. Kwa uokie line-up Margor Maya Kogalo, kore kwa Bire, gemilu wangi Dongera ni Technical Bench, wangi Head Coach Frank Natal, Assistant Coach Marwa John Bobby, Obola the $6 million man, Team Manager wangi Jula Yobondo, Japuji mapuji jogol wangi Owino Automax Office Margor matayo gor musibido matayo gor kinde duto wangi Jacob Ambrose Dajir Jalupne Jacob John Pesa then Jalupne kendo makonyre gi John Pesa wangi Okil Kamaloka milungu ni wasuna Secretary kata jagoro Margor wangi Chris Omondi Udalego Burmalanga Treasurer Marco Gallo Wangi Ken Mudawasi, Organizing Secretary Jata Chendro Makogalo Mutote, Wangi Jagung Jakurui, Wanka Chel Gijohera Makogalo Madongo Dongo Machalo Opiki Janam Logo Nambatisa, Ken Choka, Manoshur Kate Nyaweoma, Wangi Sudi Jaibo, Tobis Jasuba, Wuda Bira, Baba Masi, Boto Nyiso, Osigro Mbata, Nyakwarseling, Ken Kismayu Garage, Gijo era makogalo duto magrinami mosebedo kawuotho gi gor kinde duto kata wadhi Mombasa kata wadhi Mneluki Chorio kata wadhi Mnakure kata Amerika wagon jokogalo erokamano kuom chungi gor kinde duto wadwa ni mondo wamed chungi gor motegno mondo gor obedi motegno nikech gor kogalo ema sani wan kaka oganda jokananya nam wanyalo choke paro koro akwayo mana johera makogalo ni wabedu gi mijing'o chuny motegno mondo wapak gor mondo gor omed dhi nyime wiyaw kuno wil kendo gi johera mosebedo ka chung kogalo kaka Injinia Job Ndege mano wuod Kisumu Town East Arena DC ka en nam chumbi kogalo divas bende wiyok nyal wilgo kaka Naima Ferrari Triza Nyarge Makala gi ng'eny joturwa jokogalo ng'eny mokoda kwan duto kata kamano nyasaye mondo bed kodu ka wamedo tiyo ni kogalo